Lesibi lituba dali Ngicela siza medali Awumuva bengidlala dali Ngicela sigcoke dali Ngicela sikhethe indaba Ngicela ubuye kimi Muva bengidlala dali Ngicela sigcoke dali Ngicela sikhethe indaba Kela ubuye kimi
Ipola.